ZWAP.com.
Ayo kutoka panorama na sukuma rinki kisomi, mana wa kufanya hivi simoni, na maji ni ya shingo na upalia madingi kooni, kwa mistari mingi kushinda taunzi sokoni. Disaster ndo jina, logo ya mtai na shine kuta na type luga usongo kushinda mdai fuba. Looks kama asili ilio design kufa shwine, kaa kando on the game na i-define upya. Yo, na usawa ndo huu sikosei, unapotea kwa sababu hamna basics, na hapo ndo mnayumba. Ndo mana mkenda juu siongei na vikundi vyenu, utafikiri cruise ama gay. Skiza mifumo ya nguzo za zitungo ni ishara kwamba nimefuzu, kwa maana hii miruko ni imara. Niko sky natafuta kikomo kwenye kisomo, na chola beyond normal, muuliza Dubo Dibala. Expansion to the hyperspace, na kanga mawa ya naiva maverse. Nyeza dhania ni complex square, ama utadhani longer rebirth material deep huku diver end, ni kama mufti aliye lamba haram. Tumeganda hata kope hayumbi, utasema meganda sanamu. Sipo kwenye ruti ya wavuvi mamluki, nipo na mafundi kina ngugi wanawapa salamu. Kifika uliza utaambiwa mimi ni nani, tonyesha mtiti kilo nyingi, haipimi mizani. Kishindwa ita wabishi wajua hiji imani, waeleze na urudisha mziki nyumbani. Na kama ndo unafika sasa, karibu center ya tenzi, wone bidhaa bila ya expire date, kubwa kushinda hata Empire State. So my single line is like your entire verse, and nigga usinishike mkono nikipake. Atutaji shobo ni vina na mishono kazuria, tofauti na midosho ya kipambe, tofauti na ngono au drama za domo na wenzake. Nishavunja mwamba kaskazini, Tanzania kuna mroma mwenye stamina ya kurap na mimi. Mizuka iwani utadhani anai rap ni jini, nusu mtu nusu rap machine. Na juo shasikia tenzi bro, ebwano tenzi huu noma, ita wanafunzo waje wape ruzi goma. We don't play good, ukija tuna execute ujuzi kama Sherry Wood. Nandika zaida Daily News soma. Panda safina imefunguliwa mito na kingo, ni mbovu kioga tumechungulia kifo. Wenzio wamecha mtindo kunichukulia simple, sikudanganyi hamna hewa huku nilipo, kwa maana ni juu sana hata ukibebwa kusogea bado. Kwa hisia za ushairi napotea angani, kama vile jangwani zinavyopotea nyayo. Pesa naongea na mi naongea nayo, singo nzito tafikiri na dabo na foka. Kwa roho mbaya kama dingi wa kamba, muulize Fifi niko real kiasi siri, na Sharo ripoti kutoka kilele cha ubora Kilimanjaro. Ngoja to diverge, thanks rapper won't diverge. Mwandiko utasema kau design shodi, sura ya kazi utaisimudai kodi rai yao. Hai mashakane squeeze up seiza wa Kairodi, mali ya siri mama angu anailinda kama mtoto wa majini. Unaweza mini ndoto, mini ndoto kwa mamako, ndoto kwa demu wako, hata babako anatamani kuwa na mtoto kama mimi. Sau kusu chicks kwenye foil, hiki chakula cha ubongo cha kufeed kids, kulugwe ya kutwist kama coil. Na masha yangu myth paka naenda deep, unaweza east night discover oil. Kodi zinafanya wazungu wanazunguka, mafungu wanafunguka, mazuzu wanazuzuka. Nilikuwa mtupu nikaokota buku nikabukuka, leo nasimulia tungo tukufu nikalufufu kafufuka. Legend kama Kofi Olomide, na ikamata daka madaudi wa kolo mije. Na walaza dolo si follow bata na follow mission, na ufundi ni controversy utasema Apollo mission. Misele hapa mjini, natembea na begi la maiti, na chinja bila kwele wala nini. Kusala tele utasema Nyerere ama Mwinyi, na fika kilele la spigi kelele kama nyinyi. Fuvu limeshiba motundu kwenye kichwa, niko underground na kundo mitutu na kufichwa. Walikuja na gubu walizikwa kama wafu mbongo tubu, wazungu na sujudu hiki kichwa. When you play unasifika, mini game kitambo kama zinja kwenye plains za Afrika. Nasikitika hamjui message nazopaki kwenye pictures nazo paint, nikili vile scriptures kama saint. Ni kama big hawk kwenye mini bars, toshe kwenye skinny vazi gani litafiti. My MC wana sound kama engine and hit love, mini king wa Swahili rap, get it? Yeah. Wana sema I'm too real for the industry, stoko mbaka Italy ka cruise yachi. Groove hii ni Concord, focus kama msongo ama mnoko, and they solve murder mystery. Yeah, look at my family tree, look at the chemists I have, look at my pedigree. You talk about being competitive, be authentic, or having body work or longevity. Check his rhythm, check his syllabi, one need a trickster, check my trickery. My emotion, passion, love, hope, sympathy. Tuishi mkono Mungu umeandika hii. Na speak holy, can I bite my seat? Kwa shima na mnyanganye Mike Madi. Ini fact, kuna MC wa kurime kadi. Cholo Bwenz, nenda ukabite na hii. Ni deep sana na ndomano na itangumu kurap. Deep kama chumvi kwenye uvungu wa nyap. Kaba vya nibufu, tuwa kwenye mfungu pumbafu. Miso malaika, mini Mungu wa rap. Hallelujah.